mwaramutse neza dususuruke waruzi ko dususuruke zose zisanga ku rubuga rwa internet radio yacu vewa.com gususurutse abawe kandi koresha Facebook vewa radio yacu cyangwa address radio yacu @gmail.com uduhe nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara
nitwa niyo senga Claude ye mu Bugarama niga mu ngoreto gatumba ndatasha Vava ndatasha Serine ndatasha Yvonne ndatasha na Jori ndatasha na Eric ndatasha Ezai ndatasha na Oziana ndatasha na Jaha ndatasha na Sosteno Sizira rya Burdoge mu Bugarama ndatasha na Desingo ndirimbo matuye ni The Top ya Meji
Ati Trap Aye On the Flow
Oh. You're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby flex. Baby dance. Life is too short, relax. Got it on my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. Go down low, don't you hurt too much. You over when you need honey. When you leave me alone, you're stuck in my head. Take it to my jacuzzi, give it to you till you lose it. I'm my holly, holly, babe. Tell me when you're ready.
At the top, body, on the floor.
You got it on my own. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll.
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke Facebook VOA radio yacu address radio yacu @gmail.com ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze ususurutse inshuti n'abavandimwe
kwanza shema na Patrick Liberasirazuwa mu Rwanda mu karere ka Bugesera tatashya abavandimwe banje ari mu karere ka Kirehe murenge wa Gahara ibintu bya Patrick leta ya kuri Thomas Nawe neza muri Chantal turi kumwe mu Bugesera abandi bambi kuri iyo zina batuye indirimbo ya Rugamba Cyprien yo mwabona yayo yose murakoze
yewe ndi umusaza nyaminaga najya abahungu b'abasirimu nibareke tujyane muri kabare ndazambire kuri nizo sinzizira Ibangamba vume Uyada Uyikabja Jumeja gusa zitanduranije cyane
wende umukecuru rukukuri na giro yabahungu nashinyi yamiza ngoza wende zitegeka bakazana bace bugufi banyumvire uwanza jyavaho
uyada bikabya Nyagusa zitanduranije cyane ndengeje imyaka ya pansiyo akazi nawe karanyigije nzarinda ndenguka nyigakora abatoya basiza n'abaceceke nibare baretse Oya da wikabya Yumenya gusa zitanduranyije cyane
Yavutsa abapadiri bacyaduka burya same yashinze mama nyiki Abatungwa na yemwe ngo nakeje kandi nyivugira nyihagaze Abubu ninjiji
Oya da Kimenya gusa zitanduranyije cyane Mubanya mupira je nari bena Natsindi bite gori kavuga None maratora nyanga sigara Nguri imyaka mirongo ine irakabije Mfanyi bitego
Oya da
wikabya Jumenya gusa zitanduranyije cyane
Mfite umukobwa nibyariye Naramushyingiye ubarubatse Nta nubwo ajya yibuka ko ndi nyina Ngo mu kwezi yansura ntarenze akane Ntabwo anyibuka
Oya da Jumenya gusa zitanduranyije cyane Nashatse umugore ndarutaga None narakeretse kandi nyize Nashaka umutoya mumuharike Twe tugende umukecuru amenye urugo Numva iryo raha
Oya da
wikabya Jumenya gusa zitanduranyije cyane
Iwe mfite iperu rya buzukuru Abuzukuru zabona Bose barabisha ngo banyambike Bakame ibikwembe n'imishanana Aho kumije ipo
Oya da Jumenya gusa zitanduranyije cyane
Ijwi rya Amerika dususuruke radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu Duhe numero yawe ya telefone maze tuzafata ubutumwa bwawe ususurutse abawe
Umukiza Efrem Vuka mu ntara ya Muyinga muri komine Buhinyuza ariko ubu ngubu ndi kuvugira ku ijwi rya Amerika ni mu Rwanda mu karere ka Rulindo mu murenge wa Masoro nkaba nshaka gutasha ndibuka kwa David ni mu ntara ya Muyinga muri komine Buhinyuza akaba ari umunyeshuri nkatasha bagenzi be bigana nkongera nyibuka bashiki banjye bari aho ngaho muri Buhinyuza nkatasha mama na papa baherere mu ntuza mu Cankuzo muri Mishiha nkatasha bashiki banjye nabo bari kumwe n'ababyeyi banjye nyine Wongera nkatasha Aaron uri muri komine Buhinyuza ku musozi wa Kibimba ubwo nawe ni mu ntara ya Muyinga nkatasha niyo mwongere nkatasha n'umufasha we nkatasha Yumba Zira nari kuno babaza nkatasha mwarimu Miburo nkatasha Esperance n'Indorera nkatasha Sandrine nkongera nkatasha Nadine nkatasha Bikorimana Marie wongera nkatasha rwose n'abo twiganye bose nababwira ni bakomeza gihe cyiza ariko nitorabakumbuye cyane kandi ko nubwo twakumbuye nyene tuzabasura kabisa muri 2020 rero wamerebirimbo
yego
indirimbo ya Satubi ariyo yose cyangwa akaze cyane
Shaka kumviriza kuna hundi ntare imbere ya wendi nama shaka viri umpinduke undi umutima aho kwisari ko bimeze urya umuntari ndi cyakunda ni wabona nkuko sheje umbabarire cyane kuko kwisi na uri perfect jiwe nawe turaba
Susuruke ni ku ijwi rya Amerika radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu ohereza nimero yawe ya telefone rwose tuzaguhamagara pe ususurutse inshuti n'abagenzi
akazina kanje nitwa Nzeyimana Francine nkabamba muri komine Bugabira nkaba nifuje gutasha mama wanje ari Bujumbura muri komine Nyabiraba bakaba bamwita ngenda kuri yo kosiriya nkaba ntahije na mabukwe wanje ari mu Kivurira bakaba bamwita Nzokira Ntebye nkaba ntahije na Jonathan muyomba wanje ari Bujumbura
guba tuyihe ndirimbo se Francis
nta kibazo na kimwe shaka kwiteza
nicara piga kashi ntigita chaka gutuza nkaba budisti yo ba medita fone ndaza kuzimya hayi ndaza kuzinwa chaka kurya yange ntuje nkabubatsizina chaka kwirirwa mfite surire kuri bushe muvuga mu bwibituma ngira ubwonko bushushye chaka kuruhuka maze iminsi ndi tired chaka macupa maremare nka DJ Pius icyari wapi tremo sinimubike
mushikachi kuchochezo mutwike munkorere massage mundindi kitwa message izinyishuza zo ntimumbire ko za naje
nta kibazo na kimwe nchaka kwiteza ndashaka kwigira neza ndashaka kwirirwa nseka nta muntu nchaka kumbangira Non c'ha combandira Leo da shaka kuba so easy So humble Namba shaka rugambo Abana naba kurungaho ni mumakanya Si subia Abantu abankubida no 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 no
America ikiganiro dususuruke Facebook VOA radio yacu address radio yacu @gmail.com ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurutse abawe
nitwa Mani akana k'Imana ni mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Ronge aho bakunze kwita kundiza eka rero ntashya umuryango wanjye benshi bari ikigali tudaherukanye harimo mukahirwa Solange bakunze kwita mama Keza Hakizimana Felicien nawe ni papa Keza na Keza na Ganza bona abana babo tuje mushiki wanjye uri Musanze mu ntara y'Amajyaruguru umujyi hari ya Imuhoza yitwa mama Sage numufasha we numutambukanye wenda musuhuje cyane tuze n'inshuti zanjye ziri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza nanone ari mu mujyi Nyanza aho bakunze kwita ku bigega abandi ku izina rya tekinisiye amani bose reka mbasuhuze cyane mbatake cyane mbahe intashyo nabagize umuryango wanjye bari mu karere ka Muhanga mu murenge wa Ronge n'inshuti zanjye ziri Muhanga n'inshuti zanjye muri rusange by'umwihariko n'abakunzi ba radio huguka ikorera mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Muhanga mu mujyi wa Muhanga indirimbo rero mu mpindirimbo rukumbuzi ya Mani Marite ibashimishe murakoze cyane Thomas Kamirindi n'ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane murakoze
na urakoze cyane turagushimiye pe
mugire impagarike n'ubugingo
yego twese
Shimu Timo wanje kumbu imana kumbu ya vera kumbu ye wa musozi miza
America ikiganiro cy'umuziki dususuruke Facebook VOA radio yacu address radio yacu @gmail.com ohereza numero yawe ya telefone haba kuri Facebook cyangwa se kuri email tuzaguhamagara maze utashye inshuti n'abagenzi dususuruke kandi zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu VOA.com ahanditse ibiganiro umuziki Dushoreje ku butumwa bwa Hakizimana Claude. None rero nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane. Mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Ego nitwa Hakizimana Claude. Ego nanye ndaho nyine muri komune Bugabira ntara ya Kirundo. Kaba ntayije abanyeshuri bose tugaye muri kaminuza ubundi muri paya France back tour. Abanaje mama ari muri komune Nyabirabo, abanaje na papa abo tuvukana n'abandi bose babanze kuri iryo zina murakoze. Nkaba ndabatayije akazina indirimbo ya Kofi Olomide.
Je crois.